njagala nekanfuna nanjagala ebintu byokulumwa ebyokumenya omutima nkwasa nkukwase mpa ku ssimu yeeyo buli kaseerebeera mu silenti bwenkukubirebeera mu weitingu wenkunenya noonyiziira eno etinenti uninga ate wenkuba tolisiivinga ebintu ebyo nzembe eno kwesunga oba wakatuuka nga togenda ebintu ebyo bintabula omukwano gwafuuka gwakyeya oba tonjagala ngamba neenoonye oba tonjagale ngamba neenoonye sikala kusikwa kubuuza lwaki
mutuferanyo
ye mufaaki nze mbuuza lwaki 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 nomukwano lwaki mutuferanyo ye mufaaki nosuubiza okuwasa muno mwatu nalinda embaga etatu kageyo akokuumira abakwana bajja bona n'agoba ku lulo yayagala muntu omutima gwe gwamutuma yegwe naye omuntu ekimukooya kwe kulimba ne oba gwe obikoowa akulimba okuva ku linnya ne gyazaalira n'akufera n'akulimba ez'enviiri ne zaaleetera n'akufera nakusuubiza kadeeti gwe nolinda kadeeti nekigenderera emyezi nomala n'okoowa deeti lwakulimba buuza lwaki
mutuferanyo
ye mufaaki nze mbuuza lwaki 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 nomukwano lwaki mutuferanyo ye mufaaki njagala kankwesonyiwe funa nanjagala ebintu byokulumya nabikoowa ebyokunumya omutima woba tonjagala kanfuna nanjagala ebintu byokulumwa ebyokumenya omutima woba tonjagala ngamba neenoonye woba tonjagale ngamba neenoonye sikala kusipa puresha